imemkumbuka Nyerere, namuuliza Mandela, angekuwepo mwalimu nani angeiba era, rushwa kila idara, ajira kwa masera, imekuwa ngumu kama binti na tohala.
Market record.